Ayiwakaw, a don sera weledala president Barack Obama ka danga kɔrɔ Joe Biden fiɲɛ sira fɛ Twitter kan min ka sigi cogo bena dɔn hakika la nin togoda kɔnɔ a sigira mɔgɔw ka ɲiningali la kafola ni kalata sinsini waati fɔlɔ bikɔrɔ cɛ kabini san 1970 la ni kalo damadɔw la a demokrati cɛbɔ 11 cɛla minnu ye u kan bɔ a jamanatigiya nɔfɛ cɛbɔ 4 be a ɲiningali jaabiw sɔrɔlen ɲɛma Wasaden, sénateur socialiste Bernie Sanders, bi a cɛbɔ ɲɛma jamanatigi dankan kɔrɔ Joe Biden ye filanan ye ka tuguni denmisɛnnin sigida ɲɛmɔgɔ Pete Buttigieg ani wasaden kɔkun Elizabeth Warren. Wasaden lasabalilen Amy Klobuchar, sanji 59 min sigiyɔrɔ falenna kosɛbɛ kalata ŋaniyaw jatew la. Bi tɛnɛndon sugandili tɛna kɛ i n'a fɔ kalata fɛ nga a kalatalaw ka lajɛ la ni a be wele ko caucus. Minu bina boloda bi su fitiri seli kɔfɛ n'o ye nɛgɛ ɲɛ 19 na ɲɔgɔn ye yɔrɔ 1,770 kɔnɔ awa marabolo fan bɛɛ kɔnɔ tuma dɔ la mankan kɔnɔ a kalatalaw bi u yɛrɛ bila u sago cɛbɔ ka kurujan kɔfɛ o kɔfɛ jɛkulu bɛɛ be jate